Niko ni mjini mdogo.
I am in a small town.
Nataka kupata bakery.
I want to find a bakery.
Wapi kuna bakery?
Where is the bakery?
Ninyo anahuliza mwanaume.
I ask a man.
Samahani, ambapo ni bakari?
Excuse me, where is the bakery?
Mwanaume anacheka.
The man smiles.
Anasema, iko karibu.
He says, it is near.
Natembea hadi bakery.
I walk to the bakery.
Ni mahali nzuri.
It is a nice place.
Nahisi mkate.
I smell bread.
Ni mpya.
It is fresh.
Nataka baadhi ya cookie.
I want some cookies.
Baker ni mwenye furaha.
The baker is happy.
Nanunua cookie.
I buy cookies.
Ninashukuru mfanya mikate.
I thank the baker.
Ninaenda nyumbani niko na furaha.
I go home happy.
Katika Miami, mbwa alikosekana.
In Miami, a dog went missing.
Jina la mbwa lilikuwa Max.
The dog's name was Max.
Max alikuwa mbwa mdogo wa kahawia.
Max was a small brown dog.
Mmiliki wake, Lucy, alimpenda sana.
His owner, Lucy, loved him very much.
Siku moja, Lucy alichukua Max kwenda bustanini.
One day, Lucy took Max to the park.
Max aliona mbwa wengi wengine kwenye bustani.
Max saw many other dogs at the park.
Alicheza na kukimbia pamoja nao.
He played and ran with them.
Lucy alikuwa na furaha sana.
Lucy was very happy.
Ghafla, Max alikimbia.
Suddenly, Max ran away.
Lucy alizungumza jina lake kwa sauti kubwa.
Lucy called his name loudly.
Watu karibu na bustani walimtazama.
People around the park looked at her.
Max alirudi baada ya muda fulani.
Max came back after some time.
Lucy alimkumbatia Max kwa nguvu.
Lucy hugged Max tightly.
Yeye alikuwa mwepesi sana.
She was very relieved.
Siri ya Miami ilimalizika kwa furaha.
The Miami mystery ended happily.
Kikundi cha marafiki kilifanya uamuzi wa kujitayarisha kwa marathoni.
A group of friends decided to train for a marathon.
Walitaka kubaki kuwa na afya na kujitunza.
They wanted to stay fit and healthy.
Kila asubuhi, walikutana kwenye bustani.
Every morning, they met at the park.
Walijika na joto kwa jumping jacks wachache.
They warmed up with some jumping jacks.
Baada ya hiyo, walilianza kukimbia.
After that, they started running.
Marafiki walikimbia pamoja kuelekea kwenye mstari wa kumaliza.
The friends ran together toward the finish line.
Walihamashiana wakati wa kukimbia.
They encouraged each other during the run.
Kadri mbio ulikuwa unaendelea, walihisi nguvu zaidi.
As the race went on, they felt stronger.
Hatimaye, walipita mstari wa kumalizia na kusherehekea.
Finally, they crossed the finish line and celebrated.
Walikuwa na kiburi cha mafanikio yao pamoja.
They were proud of their achievement together.
Katika mji mdogo, watoto wawili wenye majina Sarah na James walicheza pamoja kila siku.
In a small town, two children named Sarah and James played together every day.
Walifurahia vichomo katika msitu ulio jirani, mahali kilichojaa maajabu.
They enjoyed adventures in the nearby forest, a place full of wonders.
Kadri miaka ilipita, urafiki wao ulizidi licha ya changamoto za kukua.
As years went by, their friendship deepened despite the challenges of growing up.
Wao walishiriki siri, kicheko na ndoto ambazo zilikuwaunganisha zaidi.
They shared secrets, laughter, and dreams, which bonded them even more.
Hata hivyo, walipokuwa wakiingia shule ya upili, marafiki wapya walianza kuibuka.
However, as they entered high school, new friends started to emerge.
Mabadiliko haya yalimfanya Sarah ajihisi kama anafukuzika wakati mwingine, jambo lililomwanguza.
This change made Sarah feel left out at times, which saddened her.
James, hata hivyo, alikuwa wa msaada na mara nyingi alikumbusha kuhusu uhusiano wao wenye nguvu.
James, however, was supportive and often reminded her of their strong bond.
Hatimaye, walihitimu na kwenda vyuo tofauti, lakini urafiki wao ulikuwa imara.
Eventually, they graduated and went to different colleges, but their friendship remained strong.
Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima, lugha ilitunga uzi wa maisha ya kila siku.
In a small village nestled among the mountains, language wove the tapestry of daily life.
Kila neno lililichukua uzito wa historia, ikileta kila hadithi ya mababu walioondoka muda mrefu.
Each word carried the weight of history, echoing the stories of ancestors long gone.
Watoto walicheza jukumu muhimu katika kuweka mila hizi hai, wakitafsiri kupitia vizazi.
Children played a significant role in keeping these traditions alive, translating them through generations.
Haya yalikuwa tu maneno waliosema, bali vivuli na mabadiliko yaliyounda kitambulisho chao.
It was not merely the words they spoke, but the nuances and inflections that shaped their identity.
Lugha ilikuwa kiumbe kilicho hai, ikibadilika kila wakati na kujitenga kulingana na mahitaji ya wazungumzaji wake.
Language was a living entity, constantly evolving and adapting to the needs of its speakers.
Kila kizazi, maneno mapya yanajitokeza, yanaongeza mtindo wa jamii zao.
With every generation, new words emerged, enriching the lexicon of their community.
Maneno haya hayakuwa tu zana za mawasiliano, yalikuwa alama za utambulisho na urithi.
These words were not just communication tools, they were markers of identity and heritage.
Katikati ya minong'ono ya wazee, umuhimu wa kila silabi ulipiga kelele kwa uzito katika mioyo ya vijana.
Amidst the whispers of the elders, the significance of every syllable resonated deeply in the hearts of the youth.
Hivyo, lugha ilikuwa chombo cha urithi na daraja la siku zijazo, ikihusisha zamani na sasa.
Thus, language was both a vessel of tradition and a bridge to the future, connecting the past with the present.
Katika enzi inayoweza kuzingatiwa na maendeleo ya teknolojia yaliyo haraka, athari za kimaadili za akili bandia zimejitokeza kama sababu muhimu.
In an era characterized by rapid technological advancement, the ethical implications of artificial intelligence have emerged as a pivotal concern.
Kad mashine zinakuwa na uwezo zaidi huru, maswali yanayohusiana na uwajibikaji na utengenezaji maamuzi yanaibuka.
As machines become increasingly autonomous, questions regarding accountability and decision-making arise.
Nani anaezewa wakati algoritimu zinapoweka matokeo yanayoathiri kwa kina maisha ya binadamu?
Who is responsible when algorithms dictate outcomes that profoundly affect human lives?
Uwezo wa upendeleo ndani ya mifumo hii unahitaji uchunguzi wa kina wa muundo wao.
The potential for bias within these systems necessitates a rigorous examination of their frameworks.
Hivyo, AI ya kimaadili inahitaji ushirikiano kati ya fani mbalimbali, ikijumuisha mitazamo kutoka kwa wasomi wa maadili, wahandisi, na wanasaikolojia sawa.
Thus, ethical AI requires collaboration across various disciplines, incorporating perspectives from ethicists, engineers, and sociologists alike.
Kushindwa kushughulikia muktadha kama huo kunaweza kusababisha athari hatari kwa jamii.
Failure to address such complexities may result in dangerous repercussions for society.
Wakati tunapovuka kwenye mazingira haya magumu, tahadhari inakuwa muhimu katika kuongoza mifumo yetu ya kimaadili.
As we navigate this intricate landscape, vigilance becomes paramount in guiding our ethical frameworks.
Kwa kumalizia, siku za usoni za AI zinategemea uwezo wetu wa kuunganisha maendeleo ya kiteknolojia na uwajibikaji wa kimaadili.
In conclusion, the future of AI hinges on our capacity to merge technological progress with ethical responsibility.